smokumziki.com.
Kunja wawe
shukuru nimejua kisa saliro kuja kwanza nitafute kumbe shida sina salio acha basi nitafute hela. Shukuru nimejua kisa saliro kuja kwanza nitafute hela kumbe shida sina salio acha basi nitafute hela. Singesema kisa hela Reno fanya kusera Sungesema kisa he Reno fanya kusera Sungesema kisa he Reno fanya kusera Sungesema kisa he Reno fanya kusera. Naliwa mate kwenye ndinga ah arata naambiwa unadangala kule nyume ukukuza nikana shanga Sungesema kisa he Reno fanya kusera Sungesema kisa he Reno fanya kusera.
Download kupitia smokumziki.com.
Wow.